No mingoni leite samgaya fariyamde sapo ego suka beware betato nongoni do bamual hadde jon kafe no moena ma funa tawda ledo le hunduko ana wabe no yara ndiam tawi hana nondu
Mwita kena sanusi disolution sedda yarammi min kay igo makkono mido yara sugudaye disolution tramol deni berne amboni kammi yarta dun
Yaru aruji ikewi le wuro gaya dun waddi ko rewbe gaya kawri kalani la ni fa'il hebane mosala
minen jodi ko prefet on noddi commissaire on wi tonno e madara be buto be gaddi min nali do be bottama be gaddama jarde mabbe wala wakkati be jaran nino ibe jarata ba ibe jarata bode be gala fu rezo e ko jane labi kesi
Wado be yaru yaruji di dudal mun fu no sukabe famarbe benno Alisu Abdu juge kawjido sariya sukabe famarbe mogaya on andi mo sariya ji sukabe famarbe den woni no wadira
Joni mido wondi e suka mo buray dubi sappo e nay tawrado e dissolution e drogue idabo ondo he guikano onanga umo tawra e dissolution e drogue kanko do ba ko wi a suka mo tagi sappo didi labi sariya hokkay lawol nangi
far challal du sukabe e mobbe yarobe ben idum nawna
hindi konnamtude sikko do
docteur Saibatu video majju
joni be bawta acci jardeden no milkabe be duudi sanne der balli mabbe no wawa ba wardobe